sijawahi ona zaidi yako shama, sijawahi kuona kama wewe baba, sijawahi kuona sifa zako jina, simba kabila la Yuda, oh mwamba unayefanya maajabu yaliyo shindikana kwa jina lako, hey, unayetenda yasiyowezekana, ah, yeah. Wewe unayeponya viwete wakasembea, wewe unayeponya vipofu wakaona, tena unayeponya viziwi wakasikia, na mimi masikini wanipa habari njema, yani mambo
moto moto,
oh, oh,
moto
kila kona ni
moto moto
fire,
hey,
yani mambo
moto moto,
yani kwako moto
moto,
Yesu moto moto,
moto,
moto mambo,
hey, moto.
Kila ninapopiga goti unanijibu baba, ninapomwaga machozi unanifuta baba, hata wakati wa shida tabu na yale mabaya hujawahi kuniacha baba, daima we upo upande wangu, nitalishika neno lako lisiniponyoke, lisiniponyoke,
lisiniponyoke,
nitaziimba sifa zako daima milele, daima milele, lele lele lele. Unayefanya maajabu yaliyo shindikana kwa jina lako, hey, unayetenda yasiyowezekana, ah, yeah. Wewe unayeponya viwete wakasembea, wewe unayeponya vipofu wakaona, tena unayeponya viziwi wakasikia, na mimi masikini wanipa habari njema, yani mambo,
yeah, moto, moto,
oh, oh,
moto,
kila kona ni
moto moto
fire,
hey, moto,
yani mambo
moto moto,
yani kwako moto
moto,
Yesu moto moto,
moto,
mambo,
hey, moto,
Yesu
moto, moto,
kila kitu kwake moto
moto
amewasha
moto,
hey, hey, Roho Mtakatifu ametawala
moto,
yani mambo ni
moto,
mapepo yanadangaya
moto,
hey, oh, hey, ah, ale baba uinuliwe, Yesu uinuliwe, uinuliwe,
wewe
ni baba wa huruma, wewe ni mwingi wa rehema,
wewe
ni mwingi wa neema, baba
inuliwe, moto moto
inuliwe,
wewe
inuliwe,
moto moto, moto moto, moto
po yanadanganya
moto.